Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuthihi. Yosefa a tshi ḓi dzumbulula kha vharathu vhawe. Genesis chapter 43 verse 1 to chapter 45 verse 27. Vhakwamana vha Yosefa ndi musi vha tshi ofha u humela Egipita, hone hu si kale vhavha vha tshi vho ṱoḓa maṅwe mavhele. Nga u ralo vho dzhia murathu wavho Benjamini vha ya ha Yosefa. Yosefa na zwenezwo ho ngo vha vhudza uri ndi ene nnyi, o vha rengisela mavhele, hone a vhudza muṅwe wa vhalanda vhawe uri a humise tshelede yavho a i longele masagani avho na u i dzumba tshinweloni tshawe tsha siḽivere kha saga ya murathu wawe muṱuku. Ndi hone a tshi rumela mulanda wawe uri a vhee mulandu wa u tswa. Vhakomana vhoṱhe vha gwadama fhasi phanḓa ha Yosefa vha humbela khathutshelo. Hezwo zwa tou nga ṱhalutshedzo kha muḽoro wa Yosefa. Yosefa a lila a si tsha kona u dzumba tshipiri tshawe, a vha vhudza ari, ndi nṋe murathu wanu Yosefa, uḽa we na murengisela Egipita. A kuvhatedza Benjamini a lila musi a tshi mukhisa na vhakomana vhawe vhaṅwe. Yosefa a vha ṋea zwifhiwa zwihulu na tsha khotsi yawe. Yosefa a vha vhudza uri vha vha humele Egipita vha ḓise miṱa yavho ha vhokhotsi avho. Yosefa u kha ḓi tshila, ndi ene muvhusi wa ḽoṱhe ḽa Egipita.